nesifuba phansi umzimba othethi mali uyadula wena amadola batubiza amadola anakonda
Coco, coco, coco. Na huo mwendo unanifanya niwe crazy, niwe crazy. Raha yangu nikikubona, yeah. Nikikubona, ah. Penzi lako mido napona, yeah. Unakona kona, ah. Raha yangu nikikubona, yeah. Nikikubona, ah. Penzi lako mido napona, yeah. Unakona kona. I wanna know, wanna know, wanna know, wanna know tonight. Ukona mimi mpenzi,